perfect mix.
Tempo walo kufunga na pass out. Kwa ulivo kwangu mimi no doubt. Mwepesi wa kugo downi wakati unajua paka knockout. Napenda ya sayo sawa, naifana nishaleko tofauti. Na nimeopo mpaka mauti. Mama, walo kufanya ukaliawe. Sasa wagi bye bye. Mana, nakufungulia dunia wa. Dunia. Mama, walo kufanya ukaliawe. Sasa wagi bye bye. Mana, nakufungulia dunia wa. Dunia. Asa baby nyami, forever when I'm me. Baby nyami, forever when I'm me. Baby, oh la 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 la. Oh la la la. Zima oh la la la. Oh la la. Zima oh la 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 la. Oh la la. Baby, oh la la la. Baby, oh la la, oh hey. Cha kwanza baby unanijua, nishua. Bila wewe misi totusua. Mana si kwa haya mapenzi. Si kwa haya mahaba. Penzi linakuwa kwa ito. Ukinogeshe yo miuno ya baiko. Nesi wendo wangu wendoto. Wanapendo lina zidi kwa moto. Baby niache nipige mafoto. Ila siweki ya dhara ninisha cha utoto. Natakufata mpaka upo uko baby. Yani mpaka upo uko. Walo kufanya ukaliawe. Sasa wagi bye bye. Mana nakufungulia dunia wa. Dunia. Asa baby nyami. Forever when I'm me. Baby nyami. Forever when I'm me. Baby oh la 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 la. Oh la la la. Zima oh la la la. Oh la la. Zima oh la 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 la. Oh la la. Baby oh la la la. Baby oh. Perfect, take a mix it and I.